Umtalu khona ungiphekile ingaza sekhaya ziphokile izizwe kunekile nomthandazo emafini uxingile umtalu khona ungiphekile ingaza sekhaya ziphokile izizwe kunekile nomthandazo emafini uxingile noma kunzi Ima ungalahli ithemba ntwana phokophela noma kunzima Ima ungalahli ithemba ntwana phokophela I don't wanna see myself ngitabalaza ngekho nto phela isilangu indlela iphele yakungeni nalodo Lost a couple bros kodwa nangoka nikho lapho unosiqinisa umpalo Ntombi scared kwelinyathuko ntwana bulala uvalo khona okuzayo I feel it in my soul Noba konyukela bambelela impilo isela From two last they got me kasi la muzwa velela Got a couple lani said they love me futhi angisazi Hambo baxelele endlini I'll bring the bag Sazoba grand pull up endlini unozala fuye man yeah. Afuye man yeah. Umdala ukhona ungibhekile Ingaza sekhaya ziphokile Inhliziyo ikhunekile Nomthandazo emafini uxingile Umdala ukhona ungibhekile Ingaza sekhaya ziphokile Inhliziyo ikhunekile Nomthandazo emafini uxingile Noma kunzima Ima ungalahli ithemba ntwana phokophela Noma kunzima Ima ungalahli ithemba ntwana phokophela
Ngiyazi ubuya ndive indlebe yakho ain't too far Lost a couple kilos, my best bitch always the blood While I be fighting all the demons, bully seal up But I'm lethal, where's the divas? And them divas, there's no figure Chonga le mali, za kshikisha Nini si pala si krimi, ndonga si si uje liku diliga Bala nyumpindu, chitlo za tige kusene sulila Nam jili ngini, skalu ya siva Kadlela lia kanya, netongo lia kita Unyanu ya fiku, muso we zulu, glom shabu za zuzwa ngotalu Konu ngibegile, zuza waze yanga nana mshlanje ndisamile Inhliziyo ikhunekile but someday we go rise sithi kukhanya sikubonile
umdala ukhona ungibhekile ingaza sekhaya ziphokile inhliziyo ikhunekile nomthandazo emafini uxingile umdala ukhona ungibhekile ingaza sekhaya ziphokile inhliziyo ikhunekile nomthandazo emafini uxingile Noma kunzima, kunzima ungalahli ithemba ntwana phokophela Noma kunzima, kunzima ungalahli ithemba ntwana phokophela